Dubai ashintsha kula mhlaba basathembekile. Umuntu thoya mazi namhlanje kusasa akujikele. Kodwa uthando lwakho lumile ngunaphakade. Wena uyisisekelo, uyisisekelo somphefumulo wami. Noma bengahamba bonke, noma bengangishiya bonke, minuma nginawe, nginakho konke,
nginakho konke.
Oh, my life belongs to you. Oh, it all belongs to you. Oh, my life belongs to you. Oh, it all belongs to you.
Swanawe, ake kongalingani swanawe.